as a jet. Haitopotea ukujali zao nafsi ukani nyamazi ya kulia nadua kwa Mola ipo siku tena nitakuibia hata usiku kilala simu yangu sitaunipigia nisiwezi jali hilo upendo wako nitakutunzia machozi yangu nakumbuka uliponikutia maneno yao ni sala kwangu ongeza thawabu usijege ukabubu ukaniacha dhambi sitotubu nilikuombea na penzi takutunzia sababu naijua samani hata usikipotea nilikuombea na penzi takutunzia sababu naijua samani hata usikipotea tausi wangu tausi malikia tausi wangu tausi nakwambia tausi wangu komola nakumbea tausi wangu.
Uzuri wake si the air styler na macho yake kama shining star maneno yake she draw me like a tailor chaguo lake nice na pa jambo machache anamaliza na usiniache moyo tumiza sina chochote sarafu ndo kiza maswali mengi ninajiuliza na kila pumzi maneno yake malikia kusema siwezi kimawazo anasikia umenipa utunzi wa nyimbo nzuri na mwimbia karama mapenzi wanahisi ananiktia
tausi wangu tausi malikia tausi wangu tausi nakwambia tausi wangu kwa Mola nakuombea tausi wangu tausi nakwambia
tausi tausi sitamani ulie tausi 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 maungumie tausi tausi barua ipokee tausi tausi na nyimbo usikie tausi tausi na nyimbo usikie tausi tausi sitamani ulie Nawisha baby noti tas lazy day see what be